ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga ki National Identification and Registration Authority mu bufunze NIDA kisabye abantu ababeera mu ggwanga lya Uganda nga bagwira okwettanira enteekateeka eyateereddwawo okuzuula bannansi b'eggwanga lino ng'etuumiddwa Mandatory Alien Identification, olwo nno basobole okwewandiisa baleme kubeera mu bumenyi bw'amateeka. Akulira ebyempuliziganya n'emikutu gy'amawulire mu kitongole kino ekivunaanyizibwa kuzuula n'okuwandiisa abantu mu ggwanga ekya NIDA, Peter Okwalinga, agamba nti kaweefube ono agenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno era ng'agenderera okwesigama ku kuwandiisa abagwira ababeera mu ggwanga lya Uganda mu mateeka okufuna endagamuntu basobole okumanyibwa mu bitabo by'eggwanga. Kaweefube ono yeesigamiziddwa mu tteeka erifuga okuwandiisa abantu, Registration of Persons Act, n'ebiragiro ebirala ebijjirako ebiragira abantu bonna ababeera mu nsalo za Uganda okuli n'abava ebweru w'eggwanga okuzuula n'okubawandiika tibasanye okubanga bino byonna bikolebwako era bigobererwe.